For the glory of the Lord to be brought upon us today through the ministering of the word.
Ore ga nya morena ikiso di marona ka jeno ka tshebeletso ya lentse meke meke fitileng ena kina kikula hanyenyane asi akalo hore kina kikula ine ile tiko e o tloketseng ho feta ditiko tsa mmele Neke seo le si utuleng ka ho bakokelong haka, mele baka lao ya mono, ele hore ke se tlamehe ho kgutla le ho ya tshela noka. O hlahlojwa mala a ka hodimo le mala a ka tlase, mme ba loketse jwalo metsotsong e meng le e meng e mmalwa, ba lokela ho kgutla le ho katlatsa X-ray hape. Empa re lokela ho di nka ha re sebetsa mose ho mawatle kgwedi tshelela ka nngwe, Moena Roberts le bao ke nahana jwalo, tsa bona ba di etsa kgwedi tshelela ka nngwe, Empa ho fitile dilemo tse nne ke e so etswe. Bothata ha ke rate castor oil eo ke yona fela ntho. Mme ba re ha o letho leo ba kamphallo ona sebakeng sa ho ka ho ke o ke kula hampe ha ba mphantho eo le ya tseba. Ke le boleletse paleng ya bophelo ba ka ka motho eo e nkudisang ka teng mme ha ke batle ho nwa ntho eo. Kitse o motswalle wa kwa ngaka e mosa ha ntho e nngwe ha eyo mme a re ha ke hopole jwalo Moena Brenner o itse mofumadi eo ha a kena mono yaka mohlomong ke a feteletsa empa yaka e ne le kotara e ne e ha ke so bone e ngata hakalo mme ke tshware nko yaka le ho e kgama empa qetellong ka e kwenya
And all of the trial and all of it went through.
Impa jwale tikong eo yohle tseo tsohle tsa feta. Ke batla ho leboha morena ka hlahlobo e phethaetseng. Mme ke pasitse ka dipercent tse lekgolo. Nka ya lefatsheng lohle moo ke batlang. Ka botsa dingaka e le di-specialist tse tharo tse kgabane. Ho ke ya kgolwa Louisville. Mme ka ba botsa ka re na bonyane ke na le kgaello e etsang dipersente tse leshome a re le hanyenyane ha ona kgaello hore o kwenne ka phethahalo ka mokgwa wohle.
And I am so grateful to God.
Mme ke leboha Modimo e ne e ka tswa kae ha e se ho ntata rona ya mahodimong wa bona ho ba jwalo. Mme a re ya hao phallo ya hao yohle ya supa ka mono o motjha a re disela tsa madi ya hao ha di so qale le ho kumeha kapa le letho a re o maemong a matle haholo Moena Brenner mme ka re be ke thabile haholo mme ke bile le monyetla wa ho bua ho pakela mooki ka moo kokeleng eo le ngaka ka nngwe mmusong wa Modimo
I think he's supposed to be here this morning.
Mingaka eitseng o tshwanetse a ba le teng ho seng hona mme ke tla ke thabile ho tseba ha banna ba lukileng ba sa le teng lefatsheng lena banna ba nnete banna ba ka nkuka matsatsi a mahlano ho mphetisa hlahlobong ya mmele e le nngwe e ka ja didolara tse makgolo a mabedi kapa a mararo ha ke qeta ba re ke nyehelo ya rona mosebetsing wa morena o etsang wa bona ya ha se le hore kgele wa re swabisa esita le hore botsa molato wa hao ho rona hore dithapelo tsa hao di etse tso rona fela mme ka hare ba re re fumana ntho ya maikutlo eo re sa itlwisiseng mme ka re be ha e bonahale jwalo a re ka ntle ha o a tshwarwa ke dinerefe kapa ho ferekana empa hore ka hare ho na le maikutlo ao re sa utlwisiseng ka re ha le ka dula fatshe mona motsotso fela ke tla le bolella mme ka tloha ka bua ka dipono ho bona ke ha e le sedikadiko se seng ba sa tsebe letho ka sona ka ba bolela ka bebele ka nto ba bolela ka pono eo morena a sa tswang pha yona tsatsi le leng mme ba lla jwalo ka masea ho dula mono fela le ho lla mme ka bao ka re ke tshepa le sa nkuki jwalo ka lehlanya le itseng la morapedi kapa ho hong hore le o leka Moena Brenner ke dumela ho ka pelo yohle yaka a re empa ke batla ho bua ntho e le nngwe fela dintho tseo ha wa diela sekolong ho ithuta tsona hore ke dumela di tswa ho Modimo o matla ohle
And that was three of the outstanding.
Me lete taro tsa dingaka tsa ikgetileng Louisville ba hlwahlwa ba ka fumanwang. Me ka baka leo ke thabetse ho le o tseba ha mohlomo morena a ntumeletse ho jala peo moo. mo ki e mo le mo ka qoka le bona bona o seng ho ho ha ke tswa phapusing ya x-ray ka re ho ka sheba mosadi mulo wa batho a kula holo me ka nna ka theoa ho theoa jwalo ka ba ka fitla ho yena ya ka o se a swa me ka re ke batla ho botsa potso gaitsedi a re e mo ngadi ka re o mo kriste na me a re ke setho sa kereke e itseng mme ka re ke batla ho hlakisa taba eo nakwana ka re ke batla ho tseba haeba o le mokreste na mokreste wa sebele gore ha o ka tshwana o parola lewatle lena la bophelo ho kena lefatsheng le leng wa mo rata na ka re na o tla tle o bolokehe mme a re ee monghadi nka rata mme ka re modimo a hlonolofatse pelo ya hao ho sa tsotele mo moya o fokelang teng o itoketse he ha fela dintho di tsamaya jwalo mme ha re ka tlamaka ho sa setse batho ba bangata ba lokileng lefatsheng jwale ka jeno ke tlile le pono eo ke tla le bolella yona ha morao mme ke rata ho bua pele ka lentswe nakwana hoba ke dumela lentswe le bohlokwa le bohlokwa-hlokwa jwale mme ke thabetse ho bona Charlie Cox le Mwena motswalle wa ka ya eme mono mmoho Mwena ha ke hopole Jeffries ha ke hopole lebitso la hae bongata ba lona baena ba kgabane ba tswang Georgia ho tswa dibakeng tse fapaneng tsa naha mphato wa kgale Bill ya dutseng mona ke ya kgolwa hoseng hona le ba bangata le Mwena ya tswang Georgia mono batho ba mphileng sutu ena le ya tseba ke e nngwe ya disutu tse ntle tseo nkileng ka diapara e tsepama ha monate ruri e ntle mme lona le bohlokwa haholo ho nna ha ke le bolela se hlahileng matsatsing a mmalwa a fetileng ho nna le tla bona lebaka leo ke e nanang e le bohlokwa hakana ho nna jwale ke ya kgolwa ha morena ratile ke batla ho hatella ntwa ka matla ho feta pele bophelong ba ka gobane ke fumana jwale e le ehlile nka shwa ka jeno hoo ha le tsebe metšhini e hlahlobang ho otla ha pelo le ntho e nngwe le e nngwe diescrate tse fapaneng tse 16 ya maemo ohle a mmele a ntshupile ke le setlwaeding jwalo ka mang le mang motho ya lefatsheng ka hona ke leboha ho empa dintho tsohle esita le tseo sohle le o leboha modimo ke motlotlo hakalo ka moo ke leng ka teng ke dumela a sa ntse a mpabaletse mosebetsing wa hae ha se seo a mpontshitseng sona pele ho moo le a bona hoo ho nthabisitse haholo fela jwale ke ya kgolwa bosiung bona o itoketsa ke re wa rona Mwena a rona ya kgabane ke monna ya sa ikgomotseng Mwena Neville o jwalo mme ha mangwa lona a na le mona sonta se fetileng le utlwa molaetsa o babatsehang o a o tlisitseng mabapi le lefiso la oli o neng o tswile o mongwa melaetsa e ipabotseng o nkileng ka utlwa ke o Mwena Neville a o tlisitseng ka moya o halalang sonta se fetileng ho mohlape o monyenyane ona modimo a o phuthileng mmoho mme ha o itoketse o kgahlile morena le Mwena Neville le kereke ke batla ho boela ke bua bosiung bona ho qala letoto la ha ke re manta bosiu ke bolela sonta bosiu le laboraro bosiu le sonta se hlahlamang letoto la seo ke se badileng ke ne ke sa hloke ho hlola mo lekokelong empa ba bile molemo ho nna ba mpha phaphusi bonyane ka theko e etsang nngwe tharong mme ka hona ka nka dibebele tsa ka dibuka tsa ka le ho mena moalo mme ka tsora mahodimo mono le ho beha dibebele tsa ka tsohle le dintho di hasane mme ka hlaka ba le monyaka o moholo ho fihlela ba tla ka castor oli eo monyaka wa ka wa fela hona moo ka fela hona moo
But Brother Pat, I was really sick. That stuff I just...
Empa Mwena Pat, ruri ki ne ki kula, nto eo, ha ki kono e mamela, me empa ki ne ki kene mwenyake matati apili, ama raro kapa amane, ki ne ki kene mwenyake, ki ne ki shashuba bukeba efesi, oh, ho soma miswa, ho ha ki reke mo, me ki nahana ki nto e nte, me haiba le, jwale hauna li kereke eo ikenang, tswela pili uye me sitensa tshwanelo ya hao, empa ho sena kereke mme o rata ho kgutla busumbona le busumba la boraro le sonda busiu ya rata busumbona honka khaolo ya pele ya buka ya ba efesi me la boraro busiu khaolo ya bobedi ya ba efesi me sonda se hlahlamang khaolo ya tharo ya ba efesi go be ya kereke taolong le tsiba seo ke se bolelang ke hlohlomamiso ya yona madilong mme ke dumela e le go haga go ya godimo go kereke ga ke bua seno bathong ba tlang tabernakeleng ya Branham mme ga mang fela wa lona ba ena ba ratwang ke tseba ba bangwe ba lona ke ya kgolwa le tshwere dikopano moina wa rona e monyenyane o godimo Sellersburg le ba fapaneng ba tshwere dikopano jale shebang tseo ke dikopano tsa tsoseletso le dietele ke bahlanka ba kreste banna ba batšha ba emang segeong ba tswileng godima dikereke tsa bona ka sebele di lato tse nnete le dinto tse jalo ba tloa gantle ba e furalela mme modimo o ba bileditse mosebetsing wa lentswe ee mongwadi ke tsota monna ga ke opole lebitso la monna eo empa ke mohlanka o kgabane tšaaka e bohegang le mosadi a rategang le bana mme moena Juni Jackson o ne a tshwere dikopano tse itseng tlase mono e leng e nngwe e babatsegang gau e tlhokomelegang ya mogau o makatsang wa modimo
And when they're having revivals in your church, you go out onto them and let them go. That's what they do to you, you know. That means you sit at the altar and you pray that person to lead that person to Christ, which will be a great reward for us. Kamosewane ena empa ele thuto le o be a kereke taolong mona tabernakeleng go thusa ga re ntse re tswela pele jwale ga ke a tla le tshupa nako yaka ka gona motho o tla lokela go ntisetsa nako Doc o se ampontshitse o e tshwere ka go moina wa ka ka go jwale o keke wa ntifisa gakalo go lokile be jwale go o itoketse be jwale ga ke kgolo ntho eo e lokile le o qaleng ka go jwale o ntse jwale jwale go ke supa nako ena e tsamaile gantle o feta legateng leo doc o re o ile a kwetla dipedi tse lesome tsatsing la gae la tswalo go kutlwisa monate goba go na le tse pedi kapa tse tharo pakeng tsa ka le ena ka go le bona mo ke leng teng tlase tseleng empa o ga eetse lebaka go nna
Now, if there's strangers in our gate,
Joale nkeke ka bua halelele haholo. Joale ha o ina le baetini ya konya rona re hlile re batla ho amohela ka dipelo tsa rona tsohle le amohetsi ya holo tabernakeleng e nyinyane ena. Ha rena mo a o mokalo rena ne o la o a halitsoletse Joale e sintulo e kholo empa fela ena e se thilia. Ne re tla leka ikaela kerekana e mofutu mona hang hare morena a re dumella ho yetsa. Mme bongata ba lona bo ikitlaetsa sena mme re hlile re ananela seo.
Now, I want you to turn with me this morning in reading to 1 Samuel, the 8th chapter, and begin about...
Joale ke batla le phetle le nna o seng hona ho bala ho Samuel wa pele kgaolo ya robedi le o kala nkare ha re qaleng nkare ka temana ya 19 ditemana tsa 19 le 20 mohlomong bakeng sa sehlonyana sa thero mme joale e re le sa le fumana mme pele re tla lebala mme gape re batla go fetela thapelong mme na o ka ba le dikopo o seng hona le gore nkgopole fela kopanong ya rona e fetileng diveke tse pedi tse fetileng kapa tse tharo ga ke ne ke tshwere kopano gore re kwana e re le sa phetla kopano e kala chatakwa la tshelela jwale re lebeletse nako e kgolo Middletown, Ohio lona bao diphomolo tsa lona di tlantlong mme kampo e kgolo gantle pela noka moo gore thero yotlhe e o kileng wa e utlwa botlhe ba godimo le tlase nokeng bareri goseng gongwe le gogong letsheare lotlhe le bosiu ka goo ba bokana botlhe mmogo ke setsha se segolo sa go tlhoma se segologolo go Silver Hills ka makgetlo le sebaka se segolo moo re ka kenyang batho ba magareng a 8,000 le tse 10 mme ka metlha se ya phophoma re na le nako e kgolo Ohio mme motsofe moena ke ileng ka ya mo rapelela o seng gogong botlhe le sa opola motlha ke le bolelelang diveke tse tharo tse fetileng ngaka e mo file dihora tse 24 go phela o tsoile mme o tsamaya gotlhe o ne a tlotse lengolo sefela seo a sa kgoneng go se bina Mitsa ke kena ho mona ho seng ho ho me tsa lenyana ibe ile ho duma hae ka tloa mona di hora tse tharo ka patse nne letsatsi le so chabe ho ka fika ho yena ba ro tla shwa tsatsi neo mo fetse wa prostate le mofumadi wa hae ya gabane e monyenyane wa gale a hlatswa di sentetse mashine a mahlano ka letsatsi mo ke pile letsatsi le chaba ho fitla ka morabusiu ba ke ntse di sentetse mashine a mahlano ba balla monna wa hae tsimong jwa le ka moreri Are ready to sell it to ya dibeke tse pedi a putimo nehelo a fumane di sentetse mashume a robedi empa ka ba bona ba dutsi mono ho seng ho ho ba thana ba babedi ba lekane ba gale ba lekane ba banyenyane ke rialo ba dutsi mono le tshalenyana ya hae e be ile le hetleng la hae le mongwa ba sokolwa ba hae dilemo tse mashume a robo a metsi medi a le bohlale le kelello hakalo me ke mo petta costa ho fitla mokong le ho dula mono le a tseba Mikari ya tsiba se o lona metsofe le sedulwetse mona o emela siketswana ho fihla pepo mosebetsi wa bona sohle so ba sepetileng SPO so ba sepetileng me jwale ba itukiseditse ho ya mopusong wa bona Mikari ho mo ina chief ho mo ina kitchen kit ho se mo o tla ba teng kopano ya chatakwa o ntetseditse maobane hore ke ya ke tla ba teng mo ina brenem ho ho tla fela Dikopano di ngata ho tswa tshebeletsong ya ka e ntjha e kenang. Mwena wa Baptisti ya emeng mona, moradi wa hae ya dilemong tsa bo leshome o ne a batla a hlahlathela le ho mmolella ke o neya moradi wa hao bakeng sa morena Jesu hoseng ho hong. Mme ha a fihla hae ke a bolokehile, mme e mong o teng mona hoseng hona ho kolobetswa le ho tswela pele. Le monna mongadi Southman motswalle wa ka ya tswang Canada, moradi wa hae a le ntshintsa lefu hore, o tla fumana mohoyadi wa hao ha o fihla mono a phetse a le mothating wa ho hlaphohelwa a ituketse ha e ba jwalo fela mme fela batho ba ntse ba kena fela e sa le bosieng ba yona jwale e tswela pele empa o re lebeletse ho fetisang ho kgapatsheyang hodima tsohle re matsatsing a mabe le a qetelo empa horeng e kganyang
Now have you got your Bible for the reading? 8th chapter.
Joale na le tshwere bibele ya lona bakeng sa palo. Haolo ya robedi ya Samuele. Ke tshepise Jean, Julia Morao mono ho hatisa ntho ena yohle. Re sa qala ho fela kopanong ya rona.
Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel. And they said, Nay. But we will have a king over us.
Ya o le jwalo se chaba sa hana ho utlwa lentswe la Samuele, mesare. Che. Empa re tla ba le morena ya re busang. Re tle re tshwane le se chaba, di chaba tsohle. Morena wa rona a tle a re ahlulele, a re etelle pele, a laole dintwa tsa rona.
Samuel heard all these words.
Samuel a utlwa polelo tsena tsohle tsa setšhaba mme a kgutlisetsa tsebeng tsa Jehova. Mme Jehova a re o Samuel utlwa mantswe a bona o ba kgethele morena. Ebile Samuel a re ho bana ba Israele e mong le mong a kgutlele motseng o wa habo.
Now, if I should try to choose from this morning, what I would call a text for the next
Joale hanka leka o kgetha mona o seng hona ho nka o bitsa se hlo ba ke sa metse e mmalo e latelang ke rata o kgetha se hlo sa morena ya gesitsweng
it was a time that is in all times that people has never wanted
ine le na go jwale ka mihleng yohle e sa le batho ba sa batho ya telwa pele ke modimo ba batla boeta pele ba mogalo wa bona
and this story this morning and when you go to your home
me paliena o seng hona me ha o fitla ha o lapeng ka ba hotle ho lona ho le bala ka ofela
it was during the time of the days of Samuel the man of God the prophet
Ine ile mihleng ya matsatsi ya Samuele monna wa modimo mo profeta mine ile monna ya lukileng le monna ya molemo a hlompheya ya siriti wa nnete mme a tshepahala ho batho a sa babulele leshano le kamehla mme a sa babulele letho ha e se hurialo morena ka kotloloo
but the people had come to a place where they wanted to change this program They had looked upon the Philistines and the Amalekites,
Empa ba tuba fitile mo ba batlang o fetola lenane o lena ba ne ba shebile ba Filista le ba Amaleke le ba Amore le ba Hete le di chabatse di ntse le fatshe me ba di bone di na le marena a di busang a di laolang a di tsamaisang me a lwana di ntwa tsa tsona le di ntwe tsetswalo.
And this seemed to be that Israel wanted to pattern themselves like these kings, like these people, but it has
Nimona eka Israel ile batle ho ipapisa le marena ana le jwale ka batho bana empa le ka mohla mongwae o fefela morero wa modimo ha iso be hore batho ba bona ba itshwantse le batho ba le fatshe kapa ho buswa kapa ho tsamaiswa jwalo ka batho ba le fatshe.
God's people is always has been a peculiar people.
Batho ba modimo e sale ele batho ba kgethilweng batho ba ikgethileng ba bitsitsweng ba betseng ka thoko le ba fapaneng ka botlalo kgatong ya bona mekgweng ya bona mofuteng wa bophelo ba bona ho seo batho ba lefatshe ba se tshwereng.
Their appetites for things and all that their makeup is has been
dikatso tsa bona tsa dintho le sohle seo moloa wa bona o leng sona e sale o thulana le dintho tseo batho ba lefatshe ba dilakatsang.
And the people of Israel came to Samuel and said, now
me batho ba Israel ba tlile ho Samuel le hore jwale o a tsofala mme bara ba hao ha ba tsamaye mehlaleng ya hao bane ba sa tshepane jwale ka Samuele e le baqhekanyetsi le ba amohedi ba ditšhelete.
And they said, Samuel, your boys is not like you, so we want you to go out and to find us a king.
Mme ba re Samuele bara ba hao ha ba tshwane le wena ka hona re batla o tswe ho ya re batla morena le o motlotsa mme o re etse batho ba tshwanang le batho ba lefatshe lohle.
And Samuel tried to tell them that that would not work. He said, if you do that, the
Samuel le ka o ba jwetsa e ke ke ya sebetsa are ha le etsa jwalo ntho ya pele le ya tsiba le tla mo fumana a bitsa bara ba lona matlung a lona a ba etse masole a titima ka pela makolo ya hae a ntwa le o ba jarisa dihlomo le marumo.
Not only that,
ha se o fela empa o tla bitsa baradi ba lona ho ba ba apei ba bohobe mme a le amoe bona ho fepa le botho.
And said, besides all that, he'll take a certain taxes off of you, of your grain and all your income. He'll tax all of that to make certain
government debts. O tla le lefisa makgetho a dikoro tsa lona le a makeno ohle a lona. O tla lefisa lekgetho leo lohle ho lefa melato e ikgethang ya mmuso le tse jwalo. Tsohle tse lokelang ho leshwa are ke kgola haholo le etsa phoso empa itse ha batho ba re empa re sa batla ho tshwana le batho bohle.
There's something about man and women that they long to be like one another. And there has only been one man ever lived on earth that
ntwaite mo bana le basadi ba batla ho tshwana le mo
ni motho
mo fela ya pitini fatsing e bile mo hlala wa rona mme e o ke ya re shwetseng bohle morena wa rona le mmoloki Jesu Kriste ine le yena mo hlala o phetheile wa se o re tlameyang ho ba sona mosebetsing wa ntate ka mihla mme a etsa ho lukileng.
And no matter how much that Samuel tried to persuade the people continually,
Musa tsotele Samuel o lukile ha kae ho bontsha batho ba ne ba sa gautse mo sala morao mo tsiare le bosiu re batla morena re batla monna e o re ka mosupatsela wa rona ke enwa.
And that has never been the will of God. It never was the will of God, or never will
mi e ha iso be thato ya modimo ha iso ka e ba thato ya modimo ka pa ke ke ya hlola e ba thato ya modimo ho motho busa e mong modimo ke ene ya busa motho modimo ke mmusi wa rona morena wa rona.
And it's a very much of a peril of today because that man seems to have that same idea.
Me a hulu hulu ki tsietsi ya kajeno o ba motho e ka o santse ya bulukile mo hopolona wo ba bona hala ba sa tshabelo ke o bane modimo o santse a busa motho sibakeng sa motho ho busa motho.
So they chose themselves a man named Saul, which was the son of Kish. And he was a reputable man, an honorable man.
But he stood
the people
just
right
because
he was a
great,
tall, noble statue of a
man.
The scripture said he was head and shoulders above any man in Israel.
Lengolo le motlala ile a hlaile ka hlole maheta ho dima motho ofe Israele a mumme tshobotsi ya borena le tshobotsi ya hai e boheha ine ile monna ya bohlajana humme ya tswile ntjaro.
Now that's the kind of man that the people like to choose today. The people does not seem to be
Joale ka jeno batho ba rata ho thonya motho wa mogalo o Eka batho ba gotofalletsila e o modimo a iraletseng kereke ya hae ho tsamaiswa le o laolwa ke moya o halalelang.
They want somebody, some man, some denomination, some certain people.
Ba batla motho e mong, motho wa o reng, mokgatlo o itseng, batho ba itseng ba laolwang kereke hono. Ha ba khone ho itahlela matsong a modimo ka botlalo ho kena moyeng ho tsamaiswa ke moya o halalelang.
They want somebody to do their religion for them.
Batho ba batla monna ya ba etsetsang borapedi ba bona motho ya tla ba bolella ka moo boetswang ka teng le tsohle tse amanang le bona. Ka hona monna enwa o ne a bonala a kgohlela madulong hantle ka ha e ne e le monna ya otleileng ha bohlale.
And it's a whole lot like today. We like to choose such people too to control our churches, to control the church.
Me ha holo jwalo ka jeno re rata o kgeta batho ba jwalo hape ho tsamaisa dikereke tsa rona ho tsamaisa kereke ya modimo nke ke ka bua letho kgahlano le yona ha se wetsa tlhaiso fela hore ha se yona ha se obi yona. Me ha isa taba thato ya modimo hore ho be jwalo modimo o lokela ho busa batho ba hae.
Then we find that this son of Kish, great man and
ebi mo re fumana murayen wa Kishe monna e moholo le le siemo sa haile tsa hai o ne a bonahala a ngomelana le batho kobo ya hai a ya parang e tla mo tshwanela mo thaka hlonya hai a hlala ka o dima batho bohle ha tsamaya e tla ba e le ruo la le tunana mmuso wa Israele.
For the other kings with of the other nations.
Oba marena amang adi chaba tedi anata nahana. Sheba munna ya mukakan. Kamo baka supanka munwana wabona luri. Sheba bonang rinali murena e mukakan. Sheba buhulu ba munna yaru okameti.
And sad to say, but how true it is today with the church. They love to say our pastor is not a narrow-minded man.
Me ho bohloko rialo empa ke nnete e ka kang kerekeng ka jeno. Ba rata hore modise wa rona a se monna wa kelello e mogamo ke motho e moholo. Ke lokolwane le tswang Hartford ka pa sekolo ha di seitse tsa thuta modimo o tshwere di garata tsenne tse tswang tulo ya hore le hore ne o tswakana le batho ha monna tjana.
All that may be all right and have its place, but God's way for His church is to be the best of the Holy Ghost. And
impact the Amudimu ya kireki ya hai kyo etolo pele ki moya o halalelang leka moya wa hai.
But they like to say that we have this great denomination that we belong to.
Impa barata hore. We started back in the early times when we were. Re kadile motsia kwana matsatsing a pula madibuo re sa le palwana fela bathwana ba mmalwa le ba banyenyane mme jwale re hodile hore le mharaburapedi bo boholo bo hlophilweng bo leng teng.
We have the best schools and the best.
Re na le dikolo tse gabane le bareri ba ruteileng o feta. Re na le matshile a parang hantle o feta. Me batho ba ruteileng o feta motseng ba kena phuteo nya rona ya borapedi. Re abela mekgatlo ya thekolohelo. Me re etsa dintho tse molemo le tsohle tse jwalo.
And nothing at all, God forbid that I should speak one word against that.
Me haoli to ha mudimu akontibe u bua lentswe gahlano le ho go ba ho ho hle ho molemo empa le jwale e santse e se thato ya mudimu go motho go busa motho mudimu ro metsi ka tsela Pentecost moya o halala go busa dipelo tsa batho le u busa bophelo ba hae.
It was not meant for man to rule over man.
Hawe so rerwe hore motho a buse motho empa re rata ho rialo ke taba habi ha re gona ho ipulela re le ditho tsa mogatlo o moholo.
Are you a Christian? That's how I fell upon this.
O mo Kriste na ke welane le sehloho sena jwalo ke sa lekokelong mme ke ne ke botsa motho o mo Kriste na ke setho sa hore le hore o mo Kriste na ke setho sa hore le hore.
And a little nurse came in.
Mimuoki e munyinyane atamela mwalo mo kineng ke bala bibele mi ile muoki e mo chamokatongo mi are uphila Juan are ya gola o muruti Brenham ya le mbona hlahlobong ya mmele kare ke yena.
And she said, may I rub your back?
Mi are nanka o sidila mokokotlo ho hlasimulana kwana ka alcohol mi kare o kaetsa jwalo.
And while she was rubbing on my
mi yare asa sidila mukokotlo waka are o sitho sa borapedi bofe bo hlophilweng mi kare o ke sitho sa borapedi bo hlophilweng ba gale gale o feta bo lenteng mi yare ke borapedi bofe bo hlophilweng kare ke bo hlophisitswe le pele le fatshe le ka hlophiswa le ka mohla.
Oh, she said, what? I don't believe I'll know.
Me
just
that. Are in.
She said, I belong to the church. Is it that organization?
I said, no, man. That's only about 200 years ago, that organization. Che mufumahadi. Mo ineli di lengwane ntse makhulu a mabedi tse fitileng mogato eo empa mogato ona o tadile mo hla dinale di tsamiso di bina mo le bara ba mudiwo ba ntsha mehuo ya thabo mo hla ba bonang ho tla molupuli go lopolla bana ba batho.
And she just stopped rubbing my back and I was stooped a little over this way so the lady could rub. And she was from near Carden down here.
Me ya ba o gautsa o ntshidila mokokotlo mme ke batla ke iname tjena mofumadi a tle a ntshidile mme a tswa haufi le corridon tlase mono mme ra nna ra qalalela ho kotla mme a re mongadi e sale ke dumela ha e ba modimo e kile a e ba modimo e sale modimo kajeno ka moo a kgonne mehleng ya gale a re le ya kona kereke yaka e latola hoo ka maatla empa ke e dumela e le nnete mme ka re ha o hola le mmuso wa modimo mosetsana.
She said, if he ever was a healer, isn't he still?
Are ha ikile ya ba mufodisi. Na isantse isi mufodisi. Kare ki ena ruri khaitsedi.
But man wants to rule and rule over man and man wants
Impa motho ba tla ubusa le ubusa motho. Me motho u batla motho mo busa ha ba tle ha ubusa modimo.
So this son of Kish, Saul by name, was just the answer to what
ka ba ka leo mora eno wa kisha saule ka lebitso ine ile karabelo ya so ba se batlileng monna ye moholo ya phami le o akaba etella fela dintweng tsa bona le dintho tse jwalo empa le ha o le jwalo ine e sitsila ya modimo ho etsa dintho modimo na batlile ha mo profeta wa hai wa khale ya tshepe han abatataisa le o ba bolella mantsu ya hai.
Now today in our great church age that we live in,
Joale ka jeno mongwa henkere ke wa rona o moholo o re philang ho ona rona ke nahana le u dumela sena ka pelo ya ka yohle ha re tsa maile ho fapana le seo modimo a re tlotseditseng ho sietsa mantsi a o tlatela a mophulusi wa rona a o mareka le shumele metsotsiletseng o itse yang ka lefatshe lohle le bolela evangeli ho di bopuwa tsohle ya dumelang mme a kolobetswa o tla bolokeya ya sa dumeleng o tla tsuwa mme dipontsho tsena di tla tsamaya le ba dumetseng ka lebitso laka ba ya leleka matemona ba tla bua ka puo tse ntjha. Me ha ba ka tshwara dinoa kapa ba nwa dintho e ka ba bolayang e ke se ba bolaye me haiba ba tla beya matso a bona hodima ba kulang ba tla fola.
There is not a man. There's no son of Kish or no one else can.
How much? How much? Kish is the only man. Yaka saisang ho kante ho bueta pile ba moya o halalelang.
But we have made schools. We have made seminaries.
Empare haile di kolo. Rienze di kolo si sa tupelo. Me rienze me khato ho khoto fata le u tshwantsi sa le fatsi lohle.
Now. The Holy Spirit used to be the leader in this nation. This nation used to be governed when they wrote up the Declaration of Independence.
Yes.
And there was an extra chair sitting there.
Jwale moyo halang inele mweta pele wa naha ena. Naha ena ikile ya laolwa morao ha. Mohlaba ngola molao wa buitaolo. Mimono ho beulwe situlo se ituletseng ka bosona. Ha o le thibana la pele elo ke lelo nyaka hore mora modimo o na a dutse tafuleng eo. Mohlana ena ine thewa ho dimamelao ya tokolo ya borapedi. Le tokolo ya bohle. Le ho dimamothewa lentswe la modimo.
But we have corrupted that. Politics, we have voted men in there under buying and selling.
Impare bodisi teo di politiki re khatile banna mono tsa theko le thekiso le di tshepiso tsa bohata ho fihlela naha ya rona le di politiki demokrasi ya rona e silafetse ho e tshopahaneng le bokomunisi le mekga ya mefuta yohle.
And many times we call into the sessions for prayer when leagues of nations meet and there are to have discussions. And in one certain great time recently,
there was a prayer. Le mono kapa dipuisano me nakong engwe e itseng e kgolo mohla monene. Lena ko ya thapelo ha yaka ya kinyeletswa re ka rarula di khanjwa ntle le thapelo re ka ilebella jwa le ka mohla le fase nohle ho etsa letho ka ntle ho boeta pele ba moya o halalelang.
But let me say this with love and respect.
Impa eri ke bua sena ka lerato le dihlompho se tshabeng sa heso le flageng ya sona. Le o Republiki e o emetse. Re la tutse moeta pele wa rona moya o halalela. Me ka dipolitiki tse bodileng. Re soteditse banna ba kelelo e kgopameng.
And if you don't watch, they're going to make one of the most fatal mistakes they've ever made right now.
Me ha le sa hlokomele ba tla etsa engwe ya diphoso tse mahlonoko tseo ba kileng ba di etsa hona jwale. Ke o ba batho ba lakaditse ha o busa motho.
What we need in the capital of this United States as a president, what we need in Congress, what we need in the
Hall of Justice, seo re se hlokang Congressen, seo re se hlokang diphapusing tsa rona tsa toka, ke banna ba teletseng modimo maphelo a bona, mme ba tletse moya o halalelang, mme ba tsamaiswa ke taolo ya hae e mokgethwa.
But instead of that, we choose men of intellectual, men who have forms of godliness and impasse by
Gensa Ho, Riketa Banaba Tuto, Banaba Nalidi Velsa Borapedi, Mibalatula Mat Amudim, Banaba Hete, Nikana Potsedin Bale Hopper of the Mo, Resotelisa Diemo Tarona Tari Politiki, Sana Hayaruna.
Not only that, but in our churches. Our churches have become corrupt upon the basis that we in choosing our shepherds to lead us.
Isimo fela impaleka dikerekeng tsa rona. Dikereke tsa rona di bodisitswe ke metheo wa ho bana rona. Ha re kgetha ba alusi ba rona hore tataisa. Re ile di college tsa thuto, me re kgethile banna ba dinatla kelello. Banna ba le u ditsweng kelello.
Man who has scholarships. And our great
banna ba di khau me ba tswakana le batho ha monnatjana me le banna ba ba holo tikulo ho a thinkeke ka bua letho gahlano.
Man who are kind in their ways of walk, careful in their ways of life, and how they conduct themselves among other men.
Banna ba lukile metsamao ya bona ba hlokolotsi metsamao ya bona ya bophilo le ka ngo ba itshwarang ka teng hara banna ba bang le hara batho. Banna ba baholo di emong tsa bona athi a ke bui hampe ka ho modimo a hanele moya wa ka o khotlala ha kalo empa le ho le jwalo ha se seo modimo a re kgethetseng sona ke boeta pele ba moya o halalelang kreste pelong ya banna.
Many of those intellectual men that stands in our pulpit.
Buhulu ba banna ba ba bahlalifi ba emancipaleng sa rona bolatula bohloleho ba nnete ba moya o halalelang. Buhulu ba bona bolatula bohloleho ba phodiso e mokgethwa le matla a moya.
I was reading an article yesterday, I believe it was. A series of newspaper clippings from
Ke ne ke bala seratswana sa ditaba maobane ke dumela jwalo le toto la dikgetshana tsa masedi a ditaba ho tswa ho Jack Cole mufu Jack Cole e mongwa ba sokolwa ba ka ho morena Jesu yena e le senatla tsa tsing la hae.
I was called to question down in Florida because of asking a young child to remove its braces from its face.
Meu kile a botswa tlase Florida ka o kopa ngwana ho tlamolla samente maotung a hae le ho ya tsa makalaneng. Me ka o etsa jwalo ngwana a tsa makalaneng ka tlwaelo a ntowa ha fihla ho mmae.
All being a setup of the enemy of Christ. This young woman and her husband brought our gallant brother into the courts.
Ntho yohle e le leraba la sera sa Kreste mosajana eno le monna wa hae ba hulela moena a rona ya kgabane makgotleng a naga athe kereke ka nngwe e ne e loketse go emela maina Jack athe monna ka mong wa kereke ya bitsang lebitso la Jesu Kreste o ne a loketse go mo emela ka bohlabani monna ka mong ya bitsang lebitso la Jesu Kreste o ne a tlameile huwa ka mangwele a bona thapelong.
But instead of that, across the headlines of the papers,
impasibakeng sa ho di shotso tse sa ditaba engwe ya diputeo tsa rona tsa bodumedi ipoletse ba kopantse matsole ba hetene ho qosa ho hlahlela moena Jack Coach ankaneng.
Could you imagine a church calling themselves the name of Christ would join hands with an atheist to condemn?
Ka nahana kereke e ipitsang ka lebitso la Kreste e ka kopanya matsole moheteno ho kosa monna wa morapedi ya na le ka kapelo yohle ya hae ho emela Bibele empa ba yentse.
And then Brother Gordon Lindsay was at the rescue, and when the unbelieving judge said,
Mia ba moena Gordon Lindsay wa tla ho namola me ya re ha mo a hlodi a sa dumeleng are monna enwa ke mo qhikanyetsi ka hobane o ntshitse samente ngwaneng a mo romela ho tsamaya a parola kalana me a re o fodile me o buile le shano o bile o sebeditse kgahlano le ditaelo tsa ngaka ka baka leo o qoswa ka bo qhikanyetsi.
And Mr. Cole raised up and he said, sir, I defy that statement.
Me mungadi ko a ema meare.
God,
mungadi ke haneta polelo eo. Modimo fodise moshanyana eo. Ya ba moahlodi uri ke tla kopa monna o fika le khotlele lena. Ha polelo eo e fela ile paetse. Hore modimo a ka fodisa moshanyana ntleng engwe ya kalana. Me a modumelle ho kula ntleng engwe. Ha pulelo eo e ka pakwa ke bebele jwale nkare mongadi khou o na le tokelo tlhahisong ya hae. Ya ba moreri e mong o phahamisa letsoho la hae mme a re, motlotlei mongadi, nna nka e hlahisa. Mme moahlodi a re, qhoba.
When a little ship was about to go,
yaba moreru ema ka maotu a hae a re, bosiu bo bong le watleng le kolokotehang mohlamokwarana o seng o ya hohlomela botibong, ditshepo tsohle tsa pholo di se di nyametse, ba bona Jesu mora modimo a tla tsamaya hodima metsi.
And one of the apostles by the name of Peter.
Mi e mungwa ba apostole ya bitswang Petrosi are ha ile wena morena ntaele ho tla ho wena ho dima metsi.
And he said
ya ba ore morena are ho mo apostola Petrosi tlo.
And he stepped out of the boat, sir, walking just as good as Jesus was walking on the water.
Mi a tswa mokorwane e mong hari a tsama hantle jolo ka Jesu a tsama ho dima metsi empa itse ha tswa a tala a tiba le pele a fitla ho Jesu moahludi ari nyewe e khadilwe.
We need Holy Spirit leadership.
Amen.
Not intellectual man.
Re hloka keta pele ya moya o halalelang e seng banna ba ruteileng.
Saul the son of Kish was then made captain.
Saul murakise ya ba ubewa mulaudi wa batho mohlango me anka banna ba dikitse pedi me Jonathan anka sikiti me Jonathan ya theola khoboshiani me ya bula se hlopa sa ba amoni ba amoni kirialo me hoba hoba aba bulaya. Saul aleza trompeta me are le bona se entsweng ke Saul.
He began to get puffed up. Just as soon as a man gets to be some great doctor of divinity,
atala ai khomosa hanga motho e ba ngaka ya galalelo e kholo ka pa a hloma nthwana ka morale bitso la hae bonyane o fetuwa tsebanyane.
God's man are humble man. God's people are humble people. When you see someone who says they have received the Holy Spirit,
banna ba mudimo ke banna ba ithobileng batho ba mudimo ke batho ba ithobileng ha le bona motho ya rengwa motse moya hallang me ba tala ba ikarola ka o bane ba sna tumelo ba tsama ho hle ho le ka o iketsa seo ba sinsona le ho pula fela ha ba iso amohele morena Jesu.
Then we find that the enemy set in and he was going to come into a little bunch of God's
ibile re fumana sera se kena
me
se tla kena se tlotswaneng sa batho ba modimo me se honye lihlo le le tona la motho ka mong me ke seo sera se lekang o sietsa ka mehla ke o honya mahlo a mabedi a se kgona batho ba tle ba se bone seo ba sietsang.
That's what Satan tries to do today to every Christian. Pluck out his spiritual sight.
Ke seo Satan a le kang o sietsa ka jero mo Kreste ka mo ho honya pono ya hae ya moya a tle a latele kutlo ya bohlale ba dintho mme e seng kutlo ya moya o halalelang o mo etelelang pele.
So then when they did that,
ka baka leo ha ba etsa hoo ha tlholo e kgolo e fihlile ya ba Saul o kgekgetha dipholohadi tse pedi mme a di romella batho bohle. Miki lakatsa ha le ka le mo amona mo sa Saul a romellang Israel yohle mata a pholo me are maliman ya salatele Samuel le Saul le yena pholo ena a be jwa le ka yena.
Do you see how deceitful he tried to represent himself with a man of God?
Le bona bolotsana bo a bolikileng di mata hanya le monna wa modimo. Kamo ine ke hloka bo Kriste ka teng.
The fear of the people was because of Samuel.
Tabo ya batho ine ile ka lebaka la Samuel. Empa Saul a etse hore ba mosale morao ka ha batho ba ne ba tshaba
Samuel.
Ba ke ba sale Samuel le Saul morao.
How many times today have we heard it? We are the great church.
Miki ha kae ka jeno ri utwa.
We are the church.
Re kereke e kgolo, re kereke e kgolo ya Kriste. Re kereke ya Modimo. Re e hore le hore.
It makes the people get a fear and think that that really is where God's working. And
ho ho tshosa batho mme ba hopole e le hona moo modimo a sebetsang ruri mme ha ba batle boeta pele ba moya o halalang ba kampa ba latelang motho jwalo hoba ba rata ho iphelela bophelo ba bona ka bo bona ba rata ho dumela seo ba batlang ho se dumela.
Do you see the Holy Spirit is our judge?
A na le ya bona moya o halalang ke moahlodi wa rona. Modimo ha iso re fe mo papa ka pa mo bishop ka pa mang fela ho ba mo ashudi mo yo halang ho lemba modimo kasupeo Samuel halang ke moahlodi wa rona le le supatsela la rona.
Now why is that? Please pardon this rude and most rude.
Jwale o bani mo le jwalo ke le kopa o tshwarela sena thaiso e gotlaetseng o fitisa ena. Ha ke a irerela ho balonya ke bua ka lerato.
But the Holy Spirit says it's wrong for our women to cut their hair. And it's wrong for our women to wear little shorts and slacks and to make up their
Impa moyo halang uri ke phoso ho basadi ba rona ho puma moriri wa bona
me
ho phoso ho basadi ba rona ho apara di shorts le di leke le ho tlola di poga matsa bona le se fahla ho ka ferefe moyo halang uri ho phoso Impa re batla banna ba re bulelang ha ilukile ha fela re latela nna le Samuel.
They like to live through 6 days any way they want to. And go to church on Sunday morning and a fine intellectual college graduate with plenty of degrees.
Barata o pile matsatsi a tsiletseng ka mo baratang le o ya kerekeng o seng a sonta. Melekulwane le masejana la college le na le digarata tse se hlopa le ka barerela theronyana etla metlae e mmalo ho yona e ka ba hlohlontsang ditsebe tsa bona le o ba nyaka lisa. Mukana halala ka pa le nane o la television le o ba etsetsa thapelwana le o ba gutlisetsa hai ka khotofalo.
That is not the will of the Holy Spirit. The Holy Spirit wants you to live godly. They want some man who can. Who can interpret the Bible the way that they want to hear it?
Babata motho yaka yaka tolokang bibili ka mo babatlang wiutwa ha ba mamele modumo wa lentswe la moyo o halelelang o buang ka bibili.
Many of them want to say that ba bona
bo batla hore matsatsi a mehlolo a fitile ke sona se hlohlontsang batho. Ba batla hore kololotsi ya moyo halelang ha iyo.
The people don't want to.
Batho ba ba tlo itshware ba fapane le ka mo le fatshe lohle le itshwereng ha ba batle ho kena strateng mme di fahle ho tsa bona di hlatswitswe mme di thobotsi tsa banna di hlwekile mme ba sa sutella di sakrete molomong wa bona le di sikara le di peipi le dintho tseo banna ba di etsang mme basadi ba batla ha moriri wa bona o pongwe ha kgutshwane haholo mme ba apere mesana ya kgutlela mme ba pepesa diopeo tsa bona le dintho tseo ba di batlang ba batla banna ba tla ba bolella ho ho itoketse.
Then the other night, here come a man to tell me that because that I had preached against such that a great denomination of
brother Kaubani ke rerile kgahlano le tse jwalo hore mogatlo o boholo e ka ba mehlano ya yona itse re tla nyahlatsa moina Branham mme re se hlore le yana mana le yena. O tlisa ditape tseo mme o inyatse ka tsona ho seng jwalo re ya o nyahlatsa ka re ke tla ema le lentswe la Modimo le ha ho nka moa tsohle bophelong ba ka ke tla itulela le lentswe mme ke.
Said, well, should you not call back such and such a tape? I said, I have never not trying to say about myself now, but I'm just trying to give you an illustration of what's going on so you will see and understand what people want to be led by me. They didn't want Samuel. Then before they anointed Samuel king, or Saul,
Samuel a buela ho bona mme ke tla bua ka puo eo ana ka e bua ka jeno le ka e utlwisisa.
Are
bothata ba hore Modimo e be morena wa lona ke bofe be Mudimo hare
mmone. I am his representative.
Ke nna moemedi wa hae.
Samuel said, have I ever told you anything wrong?
Samuel a rialo.
Na
nkile ka lebolella letho le phoso. Na nkile ka profeta letho le sa ka nna phethala ka mo ke leboletseng. Na ha ke ya ka lebolella lentse la morena.
Me
ke tla le botsa sena.
Na
nkile ka tla holona ka le kala tshelete ya lona. Na nkile ka le amwa letho. Na nkile ka le kisetsa letho ntle le hore ya lo morena ka kotloo. Me modimo e ne tifaditse nako le nako hore ne le nnete.
And he sent a thunderstorm and rain.
Me a rumela diaduma le di fefo le di pula. Metse ba le ngolo lona hantle mona. Ho godisa Samuel e ne e le molomo wa Modimo.
And Samuel perfectly represented today the Holy Spirit. The Holy Spirit is God's mouth.
Me jwalo ka Samuel ana emetse ka phetha halo ka jeno moyo o halalela. Moya halang ke molomo wa Modimo o buang hantle seo bibele e sibuang o dumelang hantle fela seo bibele e sibuile. Ne o ke ke wa ihlakuthisa le ka nuko. Impa ba batle motho ya ka ba bolellang tho e fapaneng.
And the people could not say that Samuel's prophecy wasn't perfect. They answered and said, Samuel.
Meba to ba keke ba re prophet sa Samuel se ne se sa phete hala. Ba ra ba ba re Samuel tso se tso di builen ka lebitso la morena, morena o sientse ka mo boletseng.
There is not one flaw. You never did come to us and beg us for our money. You have supported yourself.
Ha o se palisesi, ha o se otle ho rona wa re qela tshelete ya rona, o nnile wa itsietsa ka bona. Ha wa ka wa re kopa ho etsetsa ntohari e tswileng ka mahetla, o nnile wa itshepela Modimo wa hao, mme wa o lwela dinthong tsohle, mme mantswe ya hao a tile. So se se o se buileng ka lebitso la morena se hlahile ka moo o boletseng. Empa le ya o le jwalo, re batla morena.
Can you see the discrepancy? Can you see the cunningness of the devil can work on a human being?
Na le bona khotlano, na le bona e emmano a tiabolosi, a ka sebetsa ngodi mamotho. We na le hore monna ka pamosadi a inele ho moyo halang, le u mamela seuri ya lo morena e leng sona. Bakeng sa bophelo bo hlwekileng le botho bo sa sila falang. Bakeng sa bophelo bo fapaneng. Batho ba kgetheileng setšhaba se halalelang. Batho ba itshwereng ka go kgeseya. Bakampa ba imataganya le lefatshe le o itshwara se lefatshe. Le o ya kerekeng e reng bolokile o ka itshwara jwalo mme wa tswela pele. A na le bona seo e leng sona. Ba re ga o ntho e kang phodiso. O kolobetso ya moya halang e ne e le moralo wa kereke ka mantswe a mang ga o le jwalo. Modimo o nkile banna a ntsha moya o halang kerekeng mme a dumelela mogato wa borapedi go e haha. Le gale ga o ntho e jwalo. Moya o halang lentswe la nnete e ne e le go le tataisa go fitlhela Jesu a gutla, empa ke ka moo e tsamaileng ka teng.
He got a great following. Oh, he had beautiful armors. He had singers.
Saul anka matla. Akabe a ile latelwa ke bongata. O una ina le di somo ten. A ina le di bini. A ina le di thebe. Me a ina le marumo. O a phatsi ma ofeta di tshaba tsohle me ya bakinya democracy e feta ntwa e fela e o mang le mang a kileng a utlwela.
And that's exactly what our denominations and churches has done today.
Me ke hantle se ntse ke megato ya rona ya borapedi le dikereke ka jeno. Re na le meao e moholohadi ya kereke lefatsheng. Re na le batho ba apereng hantle ho feta lefatsheng. Re na le dithuto tse phahameng ka ho fetisisa tse ka tliswang.
Like Saul's
jwale ka banna ba kwetlisitsweng ba Saule ba ka tshwarang lerumo mme ba le tsoka mme ba le tswedikanya ho ditšhaba di ka ba tshabang e le batho ba kwetlisitsweng le tsohle.
But one day there come a time that there was a challenger come out, and it's so exciting.
Empa ka tsatsi le leng hafihla mohla mo phephetsi a katuhang mi a tshusa le botho lohle la Israele la bala ema la tlakasela dieteng tsa lona.
Goliath made them a challenge. If your God is what Goliath
aba phephetsa ha modimo wa lona ile seo le mmulelang a le sona le kwetlisitswe ka bogabane bo fitisisang mme a ba phephetsa ba sa tsebe seo ba ka se etsang dihlomo tsa bona tse boreledi tse bentsitsweng di sa sebetse.
Their spears wouldn't work. There was something that
Marumo a bona a sa sebetse e le ntho eo ba sa e utlwe pele e etsahala.
And with all reverence and godly respects and honor and dignity and
Mika tsabo yohle le ka hlompho ya borapedi le tlotla le siriti le lerato le kopano ya bo Kriste ke bua sena.
I read the other day in an African paper where that our son of Kish, our challenger of evangelism, when a Mohammedan challenged him, Billy Graham said, if your God is God,
say Africa, what you said to do. Mohammed ana mupepeza Billy Graham, ha modimo wa hao ile modimo a ke a fodise ba kodi jwala ka ha buletse a ka etsa ni mora wa kishe le ka le botho lohle ba ihutsetsa me ba tlwana hem ba fekisitswe ke dihlong modimo wa rona ke modimo rena le dikereke tsa rona tsentle rena le boevangeli ba rona bo boreletsana rena le dibini tsa rona tse le shwang rena le dihlopa tse gabane tsa mmino ditora tse telele telele na heng rena le banna ba boreletsana ka o fitisisa e nngwe ya tšhelete e ngata rena le boruteng rena le thuta modimo go fitlha mokong re ka e rera re ka e pheta re kgona go rera evangeli le go kenya batho le go etsa dimilione ka selemo tsa basokollwa ka kerekeng dibini tsa rona tse lešwang evangeli ya rona ya hlalefo ga ba tsebe mokgwa wa go tobana le phepetso ya mogalo oo.
They know nothing of his healing power, of the baptism of the Holy Ghost, of a power that can take a shadow of a man dying with a cancer.
Habatsibi leto ka mata hai apodiso ka kolobetu ya moyo halang. Kamata a kan kan siriti sa motho ya bolwa nke mo fetse no bolokolla. Habatsibi leto ka yona. Haba iso kotliso tshimunyi eo. Ka mo Saulu le tshopa sa hai sa maikesetso sinense le ka teng. Empa ere ke bua le batho ba modimo le o lona bana le tleletse le hobane modimo ha ke a le sia le senapaki.
Not knowing to Saul know nothing about it. But God had a little David back over behind the hill somewhere. That wasn't feeding sheep on ecclesiastical weeds.
O ne a sa tsebe Saule. Saulo na sa tsebe letho ka yona empa modimo o na ena le Davida e monyenyane kae kae motshio ka morao ho leralla yaneng a sa fepe mangu le hula le itse na bokereke a dialo sa meeting a khutiseng le magulong a matala o ne a hlokomela mangu a ntatae mme ha ntho e matha e kena sira se phamula engwe ya mangu a ntatae o na tseba matla a modimo ho lopola nku eo.
God still got a David somewhere.
Kai kai modimo santsa ina le Davida ya tiba sebulelwang ke ulukula engwe ya dinkutsa modimo ka matla modimo o santsa tiba tsohle mabapili yona.
He trusted he didn't know nothing about Saul's armor, neither did he want any of it.
Una tsepile sa tsebile tsho ka tsoma sa Saule abile sa batle le tsho la sona a sa batle tsho la diputse o tsa bona tsa budumedi a sa batle sa se tsoma sa hala ho dina hai are ha ke tsebile tsho ka sona empa e reng ke ka matla a o ke a tsebang.
He had fed his father's sheep.
A ke ile a fepa mangu a ntatae a kile a hlokomela magulo a kile a di fepa dijo tsa mofuta o loketseng mme tsa phela tsa tleya.
Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God.
Motho a keke a phela ka bohobe fela empa ka lentswe ka leng le tswa molomong wa Modimo motho o tla phela. Modisa wa nnete wa di fepa Jesu Kriste yena maobane ka jeno le ka o sa feleng. Mme ha sira se phamola e mong ka bolwetse o tseba matla a Modimo.
Look at little David stood there.
Sheban Dafita emunyanyane a emimbono hore thakale o ibile mohlabani e sa letswalong ya hai me le botshemba hai hatse ba letho hai se le rumo le dihlomo o kwetliseile ke mo ithuti wa thuta modimo me wena ha o tsebe letho ka yona.
He said, that is true, sir. I don't know nothing about his theological training. But there's one thing I do know. That one in enemy.
Ha ke tsebe letho ka thupello ya hae ya thuta modimo, empa ntho e nngwe fela e ke tsebang. Hore mohlasela se se kena. Ho phamola e nngwe ya dinkutsa ntate. Nkile ka tsamaya ka matla a modimo, ka e lopolla, ka e kgutlisetsa ka polokeho bophelong bo phetseng hantle, ka e kgutlisetsa makgulong a matala le metsing a kgutsitseng.
The God that delivered the lion into my hands, and I slew him when he took one of the lambs.
Me modimo ya netseng tao matsong a ka mme ka e bolaya mohla e phamolang e nngwe ya dikonyana a ba ntumelela ho bolaya biri le jwalo modimo wa lehodimo o tla tsamaya le nna ho e bolaya mofilista eno ya sa bollang. Re hloka boetapele ba mmoya o halalelang.
I don't know my days. No one does. The other morning I was laying in my bed.
Ha ke tsebe matsatsi aka ha o motho ya etsang jwalo o seng o ke ne ke patame moalong aka mme ke ne ke ka kgaleya mme ka lora Joseph a kula ya ba ke mong ka ho mo rapella mme itse a ke phapama ke ya ke tetebetse haholo ka re be mohlomong Joseph o tla kula mme ka sheba ka pelaka ha feta ka seritinyana sa lerotho sempa se le mmala o mosothwana mme ya ka e ne le nna mme ka setadima mme ka mora sona ha latela motho e mosweu mme e ne e le yena ka sheba ho mofumadi wa ka ho bona ha eba a phaphame na ke tle ke mmontshe a tle a bone pono empa o ne a robetse ka re o ho morena ke maswabi empa bo o ebile bophelo ba ka o ile wa lokela ho nkgannela nthong e nngwe le e nngwe eo ke entseng nako le nako e ne re ha ntho efe fela e etsahala ke hopole e le wena ya e etsang mme ke lemoha e ne e le satane a leka ho ntlosa ho yona ka re ha fela o ka nketella pele mme itse a ke sheba ka bona sefatlheho se setle ka ho fetisisa seo nkileng ka se bona monneng a le ka plaka a hetlile a phahamisa letsoho la hae mme a tshwara laka mme a qala a tsamaela nqa ena pono eo ya ntlwela hoseng ha sonta sa ho feta ke ile ka ho tsoha e sa le ka meso e ne e le ka moqebelo pono ena ka mehla ke nnile ka tshwenyeha ke ntse ke nahana ka ho shwa nna dilemong tse mashome a mahlano ke nako ya ka ha esa ke sa hopele nako e le kalo mme ka ipotsa ke tla ba eng mmeleng ono wa bomodimo mmeleng wa lehodimo nna ke tla bona metswalle ya ka e ratehang mme ha re re ho fete mohudinyana o moswana le hore Moena Neville ke eo a feta kapa a keke a re dumela Moena Brenham mme e re ha Jesu a etla ke boele ke be motho kana ka ipotsa ho gafetsa ka lora ke le bophirima kwana mme ke parola ke theosa tulonyaneng hara moferonyana wa seji mme mofumadi wa ka a ena le nna mme re nnile ra tshwasa ditlhapi tsa trauto mme ka ema mme ka bula gate mme mahodimo a ne a le matle haholo a sa sheba a le ka moo a yeng a be ka teng hodimo phuleng mona a le bolou mme maru a le masweu a le matle mme ka re ho mofumadi ka re re loketse rana ra tswela mona kgale kwana moratuwa a re molemong wa bana re ne re loketse jwalo bili ka re ho mme ka phaphama ka nahana ka moo ke lorang haholo ke a ipotsa hobaneng mme ka sheba fatshe mme o ne a robetse pelaka mme ka phahama mosamong wa ka jwalo ka ha bongata ba lona bo entse ka beya hlooho ya ka hodima hetboto ya mohalo le ho beya matsoho a ka ka moraka.
I was laying there like this, and I said, well, I just wonder what it will be.
Mickey Pakami Mochena Mikari. Beke a ipotsa ho tla ba jwang ka nqane ke se ke le mashome a mahlano mme ha ke so etse letho le jwale ho la nka etsa letho ho thusa morena ho ba ke a tseba nkeke ka buswa ke lefu Buhari bana ko ya ka bo se bo fitile bonyane ka pa o feta buhari. Ya nka phela dilimo tsa baholoholo baka le joale buhari bana ko ya ka bo se bo fitile. Me ka kamaka me ke ya ke pakame mo mo ke tukisetsa o tsuwa. E batla ile hore ya bo supa kare. Ke a kholang ka theola kerekeng o seng hone. Hai ba lentswe le chile nka thabela hutla mo ina level arera. Ka hona kare na o phaphame moratua. Me o na khaleile o khalea.
And I don't want you to miss this. It has changed me.
Me ha ke batle ha le ka fosa sena simphetotsi. Nke se hlole ke ba mwena Branham e o kibile nyena.
And I look and I heard something kept saying.
Mika sheba mika utlwa ntho engwe e sa phetse hore. O sa qala fela. Hatela ntwa ka matla fela. Hatella ka matla.
I shook my head a minute.
Ka tshukutla hloya ka motsotso ka nahana. Be mohlomong ke mpa ke nahanne tjena fela. Le a tseba motho a ka tlelwa ke mihopolo e meng. Mme ka re mohlomong ke hakantse ho fela.
Yare
hatella ntwa ka matla no tswele pele no tswele pele.
I said maybe I said it. And I put my lips within my teeth.
Ah, re mohlomong ke nna ya e buile, mme ka luma melomo ya ka ka meno wa ka. Le o bea letswala ka o dima molomo wa ka. Mme ke e o etla hape hore hatella ka matla fela, hola fela o tsebile sele mpheletsong ya tsela. Mme ya ka ke utlwa Graham Snelling ka pa motho e mong ya binne nthoko e o tjena. Ba e bina mona. Ana mai le bolona bohle.
I'm homesick and blue, and I want to see Jesus. I would like to hear those
sweet
harbor bells
chime. It would bright my eyes and fetch my ears. Di tla bonisa tsela ya ka mme di time ditshabo tsohle morena nke ke shebe Mose ho le sira la nako. Di tlile e binwa mona kerekeng.
And I heard something say, would you like to see just beyond?
Mika ukanto iri. Na ukarata ubona Mose wanu hulisira. Kare, ikantusa haolo.
And I looked in just
Yaba
a moment.
Tadima,
I
mina kwa nemfela ki. Kape fumulo ili ngwi. Kia kikeni tulo nyane emu tule. Kaheta. Miki na yeo kipakami monu mwalo. Mikare, ena kinto e sholang.
Now I would not want you to
Joale ha ke rate ha le ka epita taba ena e pela kereke ya ka ka pa dinkutse o di alosa. E leng hore ke ne ke le meleng ona ka pa ka ntle. Hore ine le phetolelo. Ine sa ke ponong e fe fela e o nkileng ka ba le yona. Ke ne ke gona o sheba mono, me ke gona o sheba mona.
And when I hit that little place
Me ya ra ke thulana le tulonyana eo ha ke so bone batho ba bangata ha kalo ba etla ba matha ba hla ba ditlatsi o moina rona ya rate hang me ka sheba me ba sitana ba ka bandile mo ntsa bona tse kala mashume a mabedi le lishumele metsi e robedi ho ya ho mashume a mabedi ke ya ba akha matso a bona ba nkopela me ba hoeletsa moina rona ya rate hang
here come young man in the brilliance of young manhood
and Mickey Mona ho tla ba hlanga ka phatsingwe ya bo hlanga me mahlo a bona a bekenya me ka dinaledi busimbo o fufetseng meno a bona a le busou ba perela me ba hoeletsa me ba mphamula me ba hoeletsa o mwina rona a rate hang
and I stopped and I looked and
me ka ema me ka sheba me ke ne ke le motsha Ka sheba morao, melengwa ka o robetse mono. Matso a ka a le ka mora hlo ya ka.
Me ka re,
ha ke utlwisise sena.
And these young women throwing their arms around me. Now I do realize this is the mixed audience.
Me ba setsana bana ba akha matso a bona ba nkopela. Joale ke lemoa e le mogupi o kopaneng ona. Me ke bua sena ka Musa le ka bonolo ba moya. Banna ba ke ba kopela basadi ka matso a bona ho sa fihli maikutlo a motho. Empa ane a le siyo mono.
There was no yesterday.
Tsatsi la maobane le la hosane le le siyo.
Bane
ba sa kgathale. Bane ba ha ke so bone basadi ba batle hakalo bo phelong bohle baka moriri wa bona o fihla thekela bona diketetse telele di fihla maotong a bona me ba nkopela fela e se kopo e kang e o le gaitsedi ya ka e ditse mono a ka nkopang ka yona.
They were not kissing me, and Bani I was not kissing them.
Ke saba
it was something that I have not
done. The vocabulary,
I've got the
Peta
words to say,
the confession, wouldn't touch it, the bird,
wouldn't even touch
it.
It was something that I just have to be there.
Mono fela.
And I looked this way and that way, and they were coming by the
Mika sheba ka nani le ka nani, mi bane batla.
I don't understand this. I said, "Well, they, and here come hope."
That was my first line.
She was my first line.
She was
my
first line.
She was my first
line.
She
was
my
first line.
And when she hugged me,
mi hang kopela ho ina le mosadi ya ene mo ya ile ang kopela.
Mi
bile hope o kopela mosadi enwa. Le o kopelana me ke nahane o itlameile e be le ntho e fapaneng e keke go na le ho ho ka nahana o na nka hlaka batla o kgutlela setopong seo sa gale le ka mohla ka tamaka ke hona ka nahana e be ho keng me ka shebisisa hantle haholo
me
ka kare Haki utlwisisi sena empa hope eka o moeti wa bohlokwa a sa kgethea empa eka moeti wa bohlokwa fela.
And I heard a voice then that spoke to me that was in the room said
Mme ka utlwa lentswe le buang le nna le le ka phaposing gore ke sona seo se rerileng e leng moya o halalelang lena ke lerato le phethaetseng mme ga o letho le ka kena mona ntle le lona.
I am more determined than ever in my life.
That if it's perfect, love to enter there.
There was no jealousy. There was no tiredness. There was no death.
Sickness
was
written
there. More time than could ever make you up. And they could not
stop. They just
one joy
of
a Christian brother. And they
upset me
up on
the
race.
I thought I am not able to do it. And they set me up there. And they said, oh, I can't look at it.
And here come women and men from both sides just in
Miki Mona hotla basadi le banna ho tswa mahlakoreng bobedi ha le paleseng ya bona ya botsa fela ba hoeletsa mme mosadi e mong a eme mono mme a hoeletsa
oh
mwina ka rate hang
o
re thabetse joang ho bona mona.
I said I don't understand.
Ka re ha ke utlwisisi sena
mme
lentswe le neng le bua ho tswa ka o dimaka lare wa tseba ho ngodilwe bibeleng hore ba profeta ba ne ba phutwe mmoho le setšhaba sa gabo bona mme ka re ee ke gopola ho mangolong gathwe be mona ke motlha o kopangwang le setšhaba sa heno ka re le gona e tlabe e le batho ba bannete
mme
nka ba ama
o
ee ka re empa go na le dimilione bo breneme ga ba bangata ga kalo.
And that voice said they're not Branham.
Mme lentswe leo la re ga se bo Branham ke basukolwa ba gago ke bao ba tataiseditseng go morena
mme gathwe
ba bang ba basadi bao moo ba o naganang ba le batle ga kalo ba ne ba le dilemo tse 80 ga o ba isa go morena ga o makatse ga ba hoeletsa
moena
a rona ya rategang mme ba hua ba le ntsweleng gore gola o sa ka waya re kabe re semona ka tamaka ke naganne be ga ke utlwisise ka re o jesu kae ke batla go mmona ruri ba re jwale o mpa a le godingwana gantle fela godimo nnayane gore ka tsatsi le leng o tla tla go wena wa bona gore o ne o rongwe go ba moeta pele
mme modimo
o tla tla mme ga etsa jwalo o tla o atlhola ka seo o ba rutileng sona pele gore ba kena kapa tšhe re tla kena go latela thuto ya gago ka re o ke thabile jwang. Mina Paulus ulo kela u ema chena. Na Petros ulo kela u ema chena.
Eh,
kare, humi ki reri le lentswe ka leng le o ba le reri leng. Ha ke ya ka ka le fapohela le hlakureng le leng ho ya ho le leng. mo ba kolobeditseng ka lebitso la Jesu Kriste ke entse jwalo mo ba rutileng kolobetso ya moya hallang ke entse jwalo sohle seo ba se rutileng ke se entse mme batho bao ba huwa le hore re tseba ho mme re a tseba re tlilo tsamaya le wena tsatsi le leng go kgutlela lefatshe gore Jesu o tla tla mme o tla ahlolwa ka lentswe leo o re reretseng lona.
If you are accepted at that time, which you will be, and said, then you will present us in the measure of your ministry.
That's what we are going to do. We are going
to
all together with you. We are going to be together.
I said, do I have to return back now? But pressing on.
Ka sheba mme ka bona batho bohole ba bokgoni baka ba ntse ba etla ba batla go nkopela ba huwa mwena a rona ya rategang nakong yona eo lentswe la re tsotlhe tse o di ratileng le tsotlhe tse kileng tsa o rata Modimo o file tsona mona mme ka sheba mentšha yaka ya gale ke ena e tla e nyoloa pere ya ka kiena itla me ya be a hloya yona le hetleng laka me ya honotha hathu ho se ho kileng wa ho rata le ho se ho kileng ha ho rata Modimo o di beile le tsona hao ka tshebetso ya hao.
And I felt myself move from that beautiful place
me ka ikutlwa ke tlwa tuleng eo entle me ka qamaka kare o phaphame moratuwa o nantsa galeile me ka nahana o Modimo on tuse o ho Modimo o sintumele ho teka ka lentse le leng anke ke dule ka tsipamo hantle lentse le ho le rera ha ke khathalle setlang ka pasetsa mahala se motho o fia sietsang ke bo soule ba batlae ba bara ba kishe ba tsahala ho ho kae hona hane ka pa ho ho morena ntumele ho hatella ka matla tulong eo.
All fear of death, I say this is my Bible. Sabo yo shialifu.
Ki bua sena ka Bibele ya ka pelaka o se mona. Ke na le moshanyana e bonyenyane mono wa dilemo tse nne ya lokela mo hudiswa. Ke na le ngwanana wa dilemo tse robong e le ngwana e o ke mo lebohela ya nkileng tsela ya morena. Modimo anke ke philele o ba hudisetsa tshabong ya Modimo.
The whole world seems to be
Modimo mo e ka lefatshe lo hle le yang khwehla banna le basadi ba dilemo tsa bo mashina a robong le mefuta yohle hola o saka waya re ka be re simona.
God, let me press the battle. But if it comes to dying,
me Modimo nke ke hatelle ntwa empa ha o fihlwa lefu le ka mohla ha ke sa e ka ba monyaka e ka ba nyaka lo ho kena.
Corruption and disgrace. If I could make up yonder,
holanka hao di mokwana bo phamo ba di mile tse di billione tse le kholo.
Boloko
bo khutonne. Meleo ke le rato le phethaetseng. Gato ka nngwe ka nqa ena le ya patahana. Re be re fihle bo re le ntendjwale. E ka ba siriti fela sa o bola. Ntwana e o ri utlwang me re ipopuletsa e leng teng kae kae ha re tsebe se o leng sona.
Oh my precious friend.
Oh metswalle ya ka e ratwang ba ratuwa ba ka dithatu hati tsa ka tsa efangeli bana ba ka ba o ke ba tswaletseng ho Modimo ntshikele ntsebe nna Modisa wa lona.
Amen. I wish there was some way I could explain it to you.
Luna e ka nkabe ke gona ho le hlalosetsa yona ha o mantsi nkeke ka lefumana ha lefumano ka e fela empa ka nqano ho phefumulo ene o qetela bona le ntho e ganyang ka ho fitisisa e o kile ha o mogwa wa ho e hlalosa ha o mogwa ha ke gone fela empa sohle seo se etsa motswalle bela ntho e nngwe le e nngwe ka thoko ho fitlhela o fumane lerato le phethaetseng. Fihlela boemo bo o rata motho e molemo seraka seng ntho e nngwe le e nngwe e sele ketelo e le nngwe eo mono go nna e mphetotse monna ya fapaneng ke sehlole legale ke e ba moena Branham eo ke bileng yena le ha di fufani di ibisela le ha le ha di male tsekema le ha se hlwela se ka ntshupa ka sethunya e ka bang eng ha etsoteleng ke tlilo hatella ntwa ka mohau wa modimo goba ke buleletse mmupo o mong le o mong efangedi le motho e mong le e mong eo nka mo kgonang goba qophelela lefatsheng leo le letle kwana go ka bonala go le boima go ka qosa maatla a mangata ga ke tsebe go tla ya ga kae ga re tsebe ga ke bua ka mmele tlhatlhobong yaka tsatsi le leng go itswe o sasaletswe ke dilemo tse 25 tse thata tsa bophelo bo botle o kwenne o go nthusitse empa o e ne e se yona ga se yona ke ntho e ka gare ka mona go bolang gona e ka kgona go apare o se bone go šwang gona go apare o sa šweng bara ba kiše ba ka tlaga ke magabane wotlhe ba etsang ga o bobe bo nka bo buang kgatlhano le seo go abela mafutsana le phano mme gopolang kgele samuele o itse o saule le wena o tla porofeta mme bogolo ba banna bao ke baredi ba bagolo ba maatla ba ka rera lentswe jwale ka diarekanyoloi empa le ao le jalo e ne ntse e se thato ya modimo modimo e ne e tla ba morena wa bona moena kgaitsedi o dumelele moya wa galelang go etelela pele ga re inamiseng ditlhoo tsa rona motsotso fela
I'm so homesick and blue, I want to see Jesus. I would like to hear those sweet harbor bells chime. It would
ke hopotse hai ke moputswa ke batla o bona Jesu. Ke rata ho utlwa ho tidinya ha tloko tseo tsa boema kepe. O tla gantsha tsela yaka go lelekwe tshabo yotlhe morena re ke re shebe mose go le sira la nako morena nke ke shebe mose go le sira la maswabi le tshabo nke ke bue boso bo bo edileng bo benyang go tla natlafatsa tumelo ya rona go leleke tshabo yotlhe morena ba ke ba shebe mose go le sira la nako ya golwa morena go la kerekana ena o seng gona e ka sheba mose go le sira ga ra bona mahlomola ga a fumanwe a keke a ba teng bolwetse ga bo fumanwe le letho empa phetheo mme ke phefumolo e le nngwe fela pakeng tsa mona le mane go tloa botsofading go kena botšheng go tswa nakong go kena bo sa feleng go tswa mokgathaleng wa go sasane le tlhoregong ya maobane go fitlha bo sa feleng ba nako ya jwale phethegong ke a rapela modimo o tlo tlhononofatse motho e mong le e mong mona ga ba le teng morena ba sa o tsebeng ka lerato la mofuta o mme ruri ntate ga o letho le ne le ka kena tulong e halalelang eo ntle le lerato la mofuta o tswalo ye ntšha go tswala la bobedi moya o halalang modimo ke lerato mme re tseba go e le nnete le ga re ka sutisa dithaba ka tumelo ya rona re entse dintho tse maatla le ao le jalo ka ntle go ntho eo mono re ke ke ra tlhwelela setlhwelelelo seo koo empa ka ntho eo e tla re nyollela godima ditabatabelo tsa lefatshe lena ke a rapela ntate gore o tlo tlhonolofatse batho bana mona mme go be jalo gore motho ka mongwe ya nkutlwileng o seng gona ke pheta pale ena ke wena paki yaka morena jwale ka samuele wa bogologolo nna nkile ka ba bolelela taba e se nnete ka lebitso la gago bona ke baatlhodi mme ke a ba bolelela jwale morena gore o ne o nkisitse lefatsheng leo mme wena o a tseba gobane ke nnete
If there be some that doesn't know,
me jwale ntate ha ba le teng ba sa o tsebeng ena e be hora e o ka yona ba reng morena kenya ka honna thato ya o fetuwa thato ya hao fana ka sena ntate me jwale lona ka dihlotsa lona tsa ina misitswe na le ka phamisa matso a lona lere nthapelle moena Brenham thato ya modimo ka honna.
Now, while you're right where you are, just real sweetly, why don't you just say to Father,
Joale usaduti hanke mo linte kabo nolo baruri bani usarifela hontate modimo ka pelongya ka kajeno tutela dintho tsohle tsa lefatshe
tutela
ntho ka nngwe ho rata wena le ho sebeletsa
bophelo bohle baka
mme ke tla etsa jwalo ho tloha tsatsing lena ho ya pele ho latela lengolo leleng le leleng la bebele ya hao.
If you have not been baptized in the Christian baptism, I will, Lord.
Ha o eso kolobetswe ka kolobetso ya Sekreste
ke
tla phetisa morena. Ha ke so amohele moya o hallang o tla tseba ha o amohetse o tla o neya kgodiso le lerato leo o le hlokang. O mohlomong o nnile wa itshwara ka ho fapana ho fihlelwa ke maikutlo mokana wa hweletsa kapa wa bua ka maleme e le ntho e ntle empa ha lerato le mokgethwa leo le le siyo mono nkgolo jwale iri morena ke nyapelong yaka le ka moyeng wa ka phihlello ya moya wa hao ke tle ke rate mme ke hlonipe mme ke fumane lerato leo le mokgethwa ka pelong yaka kajeno le tla nkisa lefatsheng leo mohlaphefumolo yaka ya ho qetela e ntloelang re sa rapela o rapele ka bowena jwale ka mokgwa wa hao o rapele kopa modimo ho etsetsa hoo ke a lerata ke a lerata. Lona banna ba ratehang ba hlodiputswa le ditsing mona ba sebeditseng ka boima mme la fepa bana ba banyenyane lona bomme ba batho ba tsofetseng le phumotseng dikeledi mahlong a bona anke ke o kgodisetse sena kgaitsedi moratuwa ha o jwalo mose ho phefumolo e nngwe koo.
I believe it. It is absolutely.
Dumela ntho ena e hlile e le ka hara phapusi empa e le tikanyo eo re phelang ho yona fela ena eo re phelang ho yona jwale ke ditshila fela empa thato ka ho nna morena thato ya hao yetswe rapelang re sa rapelang mo.
Reverently, Lord, upon the basis of thy word and thy
ka tsabo morena hodima motheo wa lentswe la hao le moya wa hao o halalelang re thabile ha ile mona re tseba mo tswalo ya rona etswang teng re thabile ha ile mona re sa tswalwa ka thato ya monna le ha ile ka thato ya nama empa ka thato ya Modimo.
And we pray today, Father, that these who are now asking for pardoning grace, that your spirit
mme re a rapela ka jeno ntate gore bana ba kopang mohau o tshwarelang moya wa hao o tla phetisa tshebetso eo morena ha o mokgwa ho nna ho etsa ho ke mpa ke le motho fela mora e bong wa
Kristo
empa re hloka wena moya o halalelang.
God, let me be a Samuel, one who tells the truth of the word.
Modimo anke ke tshwanele Samuel ya bolela nnete ya lentswe.
Ni
u bile wa nnete fatsa ho fihlela lena.
Mme ke
dumela o tla tswela pele ha nka dula ka botshepei ho wena. Ba bohle jwale ba amohele bophelo bo sa feleng ntate. Letsatsi lena le se ba balehele le ka mohla. Hora eo mohla ba siya lefatshe lena a sena seo ke sa tswa ba bolela sona se bulehe e be nnete.
And as we set your mortal today, looking at our watch, thinking of our dinner,
me ire re saduti mona re apere lifu ka jeno re sheba tshupa nako tsa rona re na hanne tinare ya rona ka mosebetsi ho sana ka ditlhoko le maima a bophelo ha di sa tla ba teng mohlang o di ka pona tsohle ditlhoko ha di sa tla ba teng me ke thabo ha di e lengwe ya bo safeli. Ba bele bophelo ba mofuta o ntate e mo le e mo
I ask you this, Father,
and that your
servant's morning has heard me say this vision.
May I be everyone on the other side. There may be men here that will worship you with me, and women too. But
Father, never let them stand in our way.
May we meet them over there and worship you and pray with each other's scriptures. Our precious brother,
let it be like it was shown there, Lord, to everyone. All that I love,
you
know that love me. I pray that
we
are Lord, and I love them all.
Aba ke ba hlaelleng tate ke ba abela bophelo bo sa feleng jwale aba ke ba phetise kabelo ya bona go bo amohela go ba ke ikopa ka lebitso la Jesu. Amen.
We have just a few moments to pray for the sick.
Rena lena kwana fela o rapela bakudi. Ke bona rena le ngwana na e monyinyane ya kula mona le mofumatsana ya studong.
Now to my most precious brethren, sisters, please do not misunderstand me.
Joale ho ba ina beso ba ratwang ka o fitisisa gaitsedi le seng kutlusisi ka phoso hleng ha ke tsebe se etsa etseng ha ke tsebe se etsa etseng empa modimo mo hlakishwang anke ke khutlele mono anke ke e fela tulong eno ke mo ke batlang ho ba teng e leng hore ine ile ho kae.
I'm not trying to be a Paul that was caught up in the third heavens. I'm not saying that. I believe it.
Ha ke le ke uiketsa Paulo o sia nyoletswe mahodimong a boraro ha ke rialo. Ke golo ane a le ka ho nkgothatsa fela ho le ka ho mpha nthwana e nhlohleletsang pele tshebetsong ya ka e ntjha e latelang.
Would it seem irreverent if I read something here just a minute? Would it be all right?
Na e ka bonahala e le ntho e tswileng tseleng ha nka bala nthwana e itseng motsotso fela mona. Ana o tla itokela. Engwe ya di magazine tse tsuleng ka mahetla. Billy Graham. Nga ka Billy Graham o mengwa ke Islam. Le ka pele ka pele la the African Times hlakubele wa le shume le hlano. Sekete magolo a robong. Mashume a tsiletseng. Mongodi wa Seratswana e ne le mo Moseleme Mohammed ya nahana mehlolo e tshwanetse ho tsamaya le thero ya evangeli ya Kreste. Isali yena maobani ka jeno le ka o safeleng.
We quote.
Re a kotsa ke yona ena. Kreste o tshepisitse balatedi ba hae mohla a reng. Ya dumelang ho nna mesebetsi eo ke etsang o tla e etsa le yena. O tla etsa le meholo ho ena.
Has the church ever done the works that the attributes.
Na kereke e kile ya etsa mesebetsi ho ditholwana tsa Kreste ka hara Bibele. Na e ka gona ka jeno a kereke e teng e ka ikgethang ya etsa isita le halofo ya mehlolo e entsweng ke Kreste ha re sa re le mesebetsi e meholo. A na wena jwalo ka motho ya tumeng moemedi wa bo Kreste o ka ema wa tsosetsa bafu bophelong ba nama. A na o ka tsamaya hodima mawatle. A na o ka fodisa bakudi mme wa kgutlisa pono ya difofu.
To the above mentioned era.
Ana sena ha so latela phoso e boletsweng ka hodimo e tekilweng ke Mohammed kapa ho bea kapa teko ya Kreste. Ho etsa balatedi ho latela dipolelo tsa ba bang kapa ho ya ka tumelo ya hao.
Much to the Mazablan article is plain.
Boholo ba Seratswana sa Moseleme se hlakisa e le polelo e phoso ka mora engwe. Ba seolla Moseleme enwa empa o ne a nepile. Seo ba se buileng ke sena.
The best answer to which to read.
Arabo entle ya o bala Bibele ya o tsiba Korani. Korani e hloleya hore e hloleile hakalo papisong.
The claim of Mohammed.
Aleo ya thuto ya Mohammed e tsile ka mahetla mme e sile bo Kreste hole. E hlile ke PHETELETSO. E tutubetsing pheteletso ke ya kgolwa gopolo taba.
The writer nevertheless has touched a vital part regarding miracles belonging to the church. But
kwana mongodi a mentla e hlokolotsi mabapi le hore mehlolo ke ya kereke empa le mona re sa belaela botshepei ba mongodi go ba ke mang ya ka supa me ya phisa me solo entsweng ke muruti William Branham o ntseng ya Muslim mane Africa borwa mo hla dikiditse le shume dine di amola Kriste ile mo pulusi.
Under the ministry of William Branham at Durban, South Africa, and elsewhere throughout the world,
Sasa tsebeletso ya William Branham mane Durban, Africa borwa, le hohle lefatshe ngopota kapa ho TL Osborne Africa botshabela.
Of course we stay monitoring.
Ifile re ema le Billy Graham di percentage tse legolo.
We talked to Paul.
Kokile ka ntla e botswang, haina. Ntla e botswang ena, haina bole.
But in the midst of every bit of it,
empa hara tseo tsohle ampolela a re re ne re le mahlanya re sa tsebe seo re se etsang ba ne ba tlameile ho paka pampiring ya bona gore modimo o entse le hona modimo e sa le modimo hakalo kajeno ka e kile ya ba yena le ka tshwana le sa nahane gore ga ba e dumele ga ba e bone fela ga e ya patwa ga e etsetswe ka tšhibeleng mme makgolo a dikete tsa batho ba dutseng mono a bone seo mohla ba bonang seritsa seo se holofetseng sa moshanyana se fitla mono moe halalangwa mmolelela tsa bophelo ba hae le dintho le se etsaetseng le mono le o bona mamoslema a dikititse leshome a namalla mobung ho tsapalla ho amoela Jesu Kriste jwalo ka mophilisi wa hao.
We still got T.L. Osborne and so forth that still feed sheep food.
Re sana le bo TL Osborne le ba jwalo ba santseng ba fepa dijo tsa dinku ke ya kgolwa moena Osborne ha e so kene harama Moseleme ba ipulela e le bona ba hlaheletseng empa re sana le modimo ya ka pholosa nku tau ya ka pholosa nku bere mme nthabisitse ho tseba ha ba ile ba tlameha ho ngola le ho elellwa tshe ba nahana hore ha ba etse jwalo ba tloa mme ba e furalle mme ho thwe a matsatsi ao a fetile mamoslema a itse na a jwalo ga o le jwalo bebele yotlhe e fetile lefosaetse botlhe di kgumamela monna monna ya shuleng mme lebitso la gae e ne e le jesu mme o shule dilemong tse ngata tse fetileng mme ga o ntho e kang o tsogile empa ba ne ba sitwa o rialo kopanong ya Durban ke eo na eme mono a etsa yona ntho eo a entseng le o ba godisa jwale esita le ee bodumedi ba megatlo bo tlameya o kgutla yena motho ya ngotseng mme a mpolelela ke tlameile o hlakola thuto ya ka bebeleng ebile yena ya lokelang go ngola seo pampiring ya bona modimo o tla etsa gore ba mo rorise jwang kapa jwang le gona go sa tsotelee ke gantle o tla etsa gore ba mo rorise jwang kapa jwang. O na le ngwanana ya dutseng mona a kula ke ngwana hao bothata ba gae ke bofe gaitsedi mofumadi madi a dutlela bokong o ya dilemo tse nne ka phato o tswa Maringo kapa kae kae tlase mono pioli na ke ngwanana eno he.
And only one thing mother can just save the girl, that's God, you know her.
Ntho engwe fela mme o pholosa ngwanana eo ke modimo o mo tsebang ke thabetse ho haholo kile wa thewa ho mo rapella moina
Neville
a e sale moina
Neville
a thewa ho mo rapella o batla a ntlafetse badisa ba sale teng ba tsebang dijo tsa manku bothata ba hao ke bofe gaitsedi moratuwa ya dutseng setulong mono ba hao mofetse.
Well, if I just asked you something, maybe right here, how many years been healed?
Be hanka le botsa taba fela mohlomong hantle mona. Ba ba kae ka mona ba fodisitsweng ka mofetse phamisa matso a lona. Sheba mona gaitsedi. Modimo ke mofodisi re tseba seo. Hanka re ho wena nka theuwa mme ka tlosa madi ao a dukang bokong ba ngwanana le o mophekola ke tlabe ke o bolella phoso. Kapa nka tlosa mofetse ho mosadi.
But I know one thing.
Empa ke tseba ntho e le
nngwe.
O kile ha hlabire mofetse hlahala bofofu ke sita le lefu la phamola nku e nngwe ya modimo ka tsatsi le leng mme ka tswa ka maatla a modimo mme ka e bolaya le ho kgutlisa nku eo ke hantle. Mme re a tswa ka jeno e seng ka nthohadi ya mofuta hore le hore ke tswa ka letšhiketšane le pala la thapelo o tla mo kgutlisa. o dumela seo ha ke re gaitsedi wa dumela le wena ha ke re gaitsedi ke ba bakae ba lona ba dumelang ka pelo ya lona jwale jwale lina ni se di hlotsa lona ke sa ya rapela. Ntate a ratehang mosadi e motle e motjha o robetse mona ya sa tlo hlola a tsamaya hape kapa ho ya kwana le kwana ha e se ka thuso ya hao. Sera se motshwere o hola le phihlello ya ngaka efe fela. Sera se motjibetse hole kwana sepakapakeng ho fitlhela ngaka e ke ke ya etsa letho. Empa ha a hole le bokgoni ba hao morena o hantle mo o ka beha letsoho la hao hodima hae. Ho latela motheo wa lentswe la Modimo, ke beha matsoho a ka hodima mosadi e motjha ena le o kgalema ho dutla hona ha madi bokong ka lebitso la Jesu Kriste. Ho mmiletsa ho mosadi ya setlwaeding hape o tla phelela kganya ya Modimo. A ke a hlaphoelo a kene a be a tswe kerekeng ena jwale ka ba bang ba keneng tjena ho boka Modimo ho be jwalo ka Jesu Kriste. Moriri wa hae o pudufalang makgetlo a mmalwa hape mme o tle a be a le lefatsheng lela moo ke sa kang ka bona metsofe empa batjha, empa baratuwa ba hae ba dutse mona ba lla mme ba mo rata. Sera se seholo se mo phamotse mme sa mo rutlela hole le phihlello ya ngaka tau e tshabehang ya mofetse. Modimo ke atla ke mosetse morao ke tlela mo gutlisa ke hlaba tau ya mofetse ka lebitso la Kriste ya sa hlolwang eo ke le lenqosa ho yena o ke o mo tlwele mme a ke a phekolwe mme a phela dilemo tse ngata le jwale hlompho le tlotlisong ya Modimo ka Jesu Kriste morena wa rona. Jwale ntate ya lehodimong, seo ha se sehlomo se seholo, ha se le rumo le bontshitsweng, puo le tlotlontswe ya kgeleke e itseng, empa ke le tjikitjane le pala, le lenyenyane la tumelo. Ke tlela moya ona le mmele ona o sera sa mofetse se o phamotseng sa o isa hole le bokgoni ba ngaka. Empa ke tlela yena o seng hona morena ho mo gutlisetsa makgulong a matala a moriti le metsing a gutsitseng. Ka lebitso la Jesu ya fenyang ke le lenqosa la hae ka tumelo e sa iketsising ke dumela hobane o tla gutliswa ka matla ana a thapelo eo re entseng ho be jwalo.
Would you raise your head just a moment?
Na le ka phamisa dihlotsa lona nakwana. Modisa o sa tswa mpolella bana ke batho ba kulang ha holo holo ba tla itokela. Fela le se holukile. Tshepiso ya Modimo ha ike e hloleya re ba sala morao. Bana le tshebeletso ya kolobetso. Hona le batho ba tshwanelang ho tsamaya. re ka boela re tshwara tshebeletso bosiung bona. O na le motho mona ya sa tlo kgona go gutla bosiung bona, o batla ga re ka o rapelela jwale ya sa tlo kgona go ba mona bosiung bona. Na o ka tla kwano gona jwalo wena ya sa kgone go gutla bosiung bona, ke tla ba le nakonyana ka thoko go molao wa o rapelela bosiung bona. Ba tlameile go kolobetsa batho bana. O na le moshanyana e monyenyane mona. Hulukile.
Yes,
e mwina ke le bua haholo. Na hulukile ha nka le bala ha morao kapa hona jwale. Ke a o lebua monghadi.
Now, if you just give us just a minute or two longer.
Jwale ha le ka refa motsotso kapa emedi hape ke mo re tla tshwara tshebeletso ya kolobetso. Ke a tseba le tla batla ho e bona.
And those who are wishing baptism this morning.
Me ba ba la balabela nkolobetso o seng hona be lona. Mafumadi a fetela ka mona ho fetola diaparo tsa bona, mme banna ba fetela lehlakoreng lena, mme e re ke sa rapella batho ba kulang bana, le be le se le itukisetsa tshebeletso ya kolobetso. Mme jwale bao ba, jwale bosiung bona ke tla leka ho mathisa mola wa ho rapella bosiung bona ka pele hang ha ba kena, mme re tla qala ka buka ya pele ya ba Efesi bosiung bona. Mme re tla thaba haholo jwale hoba mmoho le lona ka hare ha o sena kereke eo o yang ho yona. Empa ha o ena le modisa wa hao le kereke, jwale o ye kerekeng ya hao e kgabane moo o tshehetsang teng. Ha eba le lokela ho tsamaya mme le tlile ho tsamaya nakong ena, Modimo a le hlonolofatse. E bang le rona hape ha le kgona, re tla thabela hoba le lona. Na o tlile ho rapellwa le wena moena, bothata ba hao ke bofe? Kgatello e hodimo ya madi. Jwale ba bang bohle re sa inamisa hlooho tsa lona motsotso, re batla ho rapela.
Father, I thank thee today for the little shepherd slain. The prayer that
Ntate, ke o lebua kajeno ka letsikitsane la modisa. Thapelo e dihileng tau ka mangole a yona, mme konyane ya phamolwa ho yona, mme ya buseletswa ma yona le ntate. Ke rapella moena wa rona, ke o kopa ho mo kgutlisa ka polokeho le yena morena. A kgatello ya madi le mathata a mmele wa hae a kgaotse. Ke mo sala morao morena ho mo kgutlisa ka lebitso la Jesu Kriste, ho be jwalo. Amen. Modimo a o hlonolofatse moena.
Going down, I see a whole little blind boy. One more thing I'd like to say. I was having
o theweng ke o bona o nkile moshanyana ya foufetseng. Ke sa rata ho bua ntho e le nngwe. Ke ne ke tshwerwe ho kula haholo ke hlatsa mme ka nahana. Ha ke batle ha le ka fosa taba ena ha le kgona. Ka nahana, Modimo nka fana ka eng ha nka utlwa motho a ema ka ntle? Mofumadi wa ka o na tla re Billy, ho na le mohlomphehi ya hodileng ya batlang ho bona. Mme ke mona ho kena thakanyana le lefatla, matshwala a maputso a lepeletse sefahlong sa hae. O na tla kena hore ke wena moena Brenham? Ke re ee, monghadi ke yena. Lebitso la ka ke Simone. Ho beha letsoho la hae hodima ka le ho ntsheba motsotso hore o modumedi moena Brenham? Ee, ho tla itokela. Simon Petrus wa Bebele, ka moo ke neng ke tla ananela seo, a sa tlo tlameha ho bua haholo ha e se ho beha letsoho la hae hodima ka, ho tla itokela. Mme ha ke tla ho nna ka thuso ya Modimo le ka mohau wa Modimo, ho na le 10,000 tsa batho a dumelang jwalo ho la nka tla ho bona. Mme ka nahana, morena, nke ke finyelle e mong le e mong ha ke kgona he. E re fela, fela, ka nahana, hola Simone kapa fela Paulosi ba bang ba bona, ba ne ba ka kena fela le hore, ana o moena Brennan, ee, ho beha matso a bona hodima ka le ho ntshadima, le hore ho lokile moena Brennan, ho itswela fela, ke ne ke tla fola, ke ne ke tla itokela. E file ka re, moshana, sebete sa ka se ne se tla tia hona moo. Ke ne ke tla re ke tla itokela, ee monghadi, mme batho ba teng ba dumelang yona ntho eo kajeno. Mme ke seo ke theohelang ho se etsa ho le beha matsoho ho kopa Modimo. Ke batla ho tsamaya le moshanyana enwa ho bona ha eba a fihla ho nna. O monyenyane, ke moshanyana ya foufetseng, ebile sefofu nako e kae, ho tloha tswalong, hela moshanyana, o itoketse haholo moshanyana.
gracious God, beyond the reach of doctors, at the birth of this little boy,
oh, Modimo, oh, how? Hola le bokgoni ba dingaka tswalong ya moshenyana eno o tswetse e le sefofu mme ha bone tjaka ena ya moshenyana e motle mme sira le pele thaka lena le fumana monyetla bophelong sa morutlela hola le bokgoni ba ngaka. Ka hona ke se sala morao seng hona morena le tshikitjane lena le pala lele lenyane la thapelo le tla mo futhisa modimo.
Not meet the enemy, the devil, in the name of Jesus Christ. And I claim this boy for God.
Ke gahlana le sera diabolosi ka lebitso la Jesu Kriste. Mme moshanyana eno ke motsekela modimo, ke tseka pono ya hae ho modimo ho mo gutlisetsa seo Satane a mo kgothoditseng sona a ke a e fumane ka lebitso la Jesu Kriste. Ho tla ba jwalo, ke e buile. Jwale kgaitsedi moratuwa, jwale sebelaele le hanyenyane, empa moshanyana eno o tla itokela. Ke batla o mo kgutlisetse kerekeng mona le o bontsha batho gore o a bona. Mo fe pono ya hae ka lebitso la Jesu Kriste.
Hallelujah. Amen. I accept it. Hallelujah. Amen.
Lord Jesus, to lay this little one that we have offered so much prayer for.
Morena Jesu ho robala enwa e o re mo etseditseng thapelo e kana empa o seng hona ke tla ka lebitso la Jesu Kriste ke jere le tshikitjane lena le o mphileng lona. Mme o nthusitse ka sena morena ka maatla a hao ho nka molomong wa mefetshe, molomong wa lefu ka bolona, ho tsosa bafu ka morao tlalewa ba shwile mme ba robetse ba sataletse mme ba bata. Ke sala sera sena morao ka lebitso la Jesu Kriste. Ka hona mo kgutlisetse bophelong bo atlehileng hape morena. Fana ka sena e ke etswe bakeng sa tlotliso ya Modimo. Mme o a kula mofumahadi, o modumedi na? Morena, ke mo tlisa bokgoning ba letshikitjane lena ka lebitso la Jesu Kriste, le ke le mo tlwele mme le se hlole le kgutla. Be lona le tshikitjane leo le tswileng la tshwara moena hale le sebakeng sa moradi wa hao le wena ka bowena. Jwale ntate ya lehodimong, ke sala sera morao ke sa ntse ke sebedisa lona le tshikitjane leo mphileng lona ho ba o boletse. Ha o ka etsa hore batho ba dumele mme wa tshepahala ha o rapela, lejwe le lenyenyane le tla hlaba bohlabetsaneng. A le keletswe jwale morena, ke sa le romella qelo ya hae ka lebitso la Jesu Kriste, ho ke o be jwalo. Amen. Ke hantle kgaitsedi, jwale re ya methapo e hole le bogoni ba dingaka di ka o fa nthwana e le ho kokobetsa empa e tla o hlahafatsa ka moramo ya jwale sheba re sala morao seng hona ho tswa ho khutlisa.
Little stones, F-A-I-T-H. Yes.
Morena Jesu, majwana amahlanu, F-A-I-T-H, tumelo. Lili chikichane la tapelo, niki khutisa khaitse diyaka di klinenza li ifuleo, la metapo, ko. Kimo khutisa za khotong, lima khulong amuriti amatala, limetzing a khutiteng. Kietza sena kalibitu la Jesu Kriste. Amen.
Thank you, Jesus. Believe it, Lord. Thank you, Jesus.
Ntate Modimo ngwanana eno re thabetse ha ine se kholofalo ya misifa empa o sa tshotele sewe leng sona e santse e le tlasa bogoni ba hao morena mme ke tla ka letsikitsana la tumelo le ka lejo lena mme ke tsiba lejo lena ka maatla ohle ao nka le lahlelang ka ona ka lebitso la Jesu Kriste mme ke le otle botsekeng kgaitsadi ya rona a hlaphoelwe ke etsa sena ka lebitso la Jesu Kriste. Jwale ka ha mme e motjha enwa le lehlomela la hae le lenyenyane mothwana eo a batlang ho kopana le yena ko ka mosewane lefatshe le kganyang leo ke buileng ka lona mme ho ke ho mme ha sa tla phela ho hodisa thaka le leng mme lethaka lena le keke la phela halelele ka ntle ho thuso ya hao empa ke tla ka letsikitsane ka maatla ohle le o nepa sera ka moo nka kgonang mme ka lebitso la Jesu Kriste ke tsibila ntho ena ba tla hlaphohelwa bakeng sa kganya ya Modimo ka lebitso la Jesu amen. Oh, ho tle a holo ke thabile. Be tshebetso eo mohlang o ine le tshebetso e kgolo ya ho qolla batho. E supile mesebetsi. Ntata rona ya lehodimo Satan o phamoletse mme e monyenyane enwa hole le bogoni ba ngaka ko. Ba lahlela sehlare nga eo fela morena. Se ka motabolang dikoto jwalo jwalo. A batle a sa tsebe mo a leng teng. Mme e re ha iphumana o mobe le ho feta. Empa ke tla ka letsikitsane lena la tumelo ka lejwe ho le tobisa botsekeng ho hlaba tekele bohlabetsaneng ka lebitso la Jesu Kriste ke llela ka lefu lena la methapo ho yena bakeng sa tlotliso ya Modimo amen.
Brother George laying there dying not long ago. I see what a faith did for him. Now he's got.
Dimo ratehang, mwena George ona robeti mono aishwa nakano e fitileng. Kibone se utumelo imwete di tensona. Jwale utsoro ki ramatiki mrena. Re a elellwa hore ba ka mo fa moriana o lwantshang thuruo o ka kokobetsang lehlaba empa o keke wa tlosa ntho eo ka baka leo re tobisa thapelo ena ka lebitso la Jesu Kriste a ke a ye hae mme a hlapohelwe ke a o leboa moena. O phela jwang ratu o kgidi o ba setholo na o utlwa hantle ka nqane ho phihlello ya motho ya apereng lefu o modumedi ho morena Jesu. Ke bona mosadi e motle ko le leng la matsatsi ana o tla ba motjha ka o sa feleng. Ke a tseba o batla ho phelela tlotliso ya hae jwale. Mora wa hao ha o mofumane o se a iketse o seo o aparetswe ke bohloko e kgaitsedi moratuwa ke batla o fitlhe mo o ka thabang na o utlwile pono go seng hona be o mmolelele. Be o tla o bolelela se etsaetseng ka nqane o phefumolo ya gao mona moshanyana ya gabane eo o emetse o tla ntšhafala jwalo ka yena. Rata a ko rate fela ntate ya legodimong ya ratehang le phalo la bophelo le mathilwe ho setseng ha ho kalo mme moshanyana wa hae ya gabane ka mose ho le diboo fela ho la ka hetla o ne a tla re matsatsi a mmalwa fela o emetse mokorwana morena o tla mo fetisa hara mohudi ho ya lefatsheng le kganyang leo mo hlonolofatse ntate mme o tshidise pelo ya hae mme ke ebe kopano e kgolo eo mose ho le diboho fela.